Ian Ian.
Hey, Face Avenue.
Yeah.
Christ, it's okay. Popular on the beat.
Songa za lavo, zenu na tolevi wavo. Nakula wana kwa wana wavo. Nyakulwa na noya kwa tako za po. Bolika lonji vende na ze kaku kwa nirai. Jika la kakuwe o wange gwendi nai. Joke na rolinga tuli mwaka sisi radi yai. Kati tuli mwakali nai. Tuba mwakali na tendere ya mwengu lai. Na mungu wakula jimani ya gwendi nai. I promise I can never deny yo. With you I don't expect to die yo. Love the way you move, I love the way you walk. Ila nyanga la nyanga ya janyola kawato. Wene jamu vula mkule kerani. Kwanza huli ya kachai. Katande ya kutanda ya kumpi mako. Kwe watali puli rangasi werai. Ela na laila nchine voli wa mwengu lai. Diva uo Leka nkusuni la kitai. Kuwa mkwano gweni na kwa basi tai. Mkuitazabu kuwa ngo gweni rai. Esimbi newezi wera siri kuchambu wai. Diva uo wano kusine mwengu lai. Emidhali gweni rai. Kwe watali sinyo Kalunji nakamu Uyagalanga papinde mwami sentamu Kiriza kuyito mumbeja Nangompito mulangira Tifite lari twa ulai. You're the only melody in my song. You let them sound the vibe. Mwazi jamu chikomando katinanga ndava love cinema. I appreciate you to bring it back. My love memories. Iteka kumizani. Opimo lave yomu kwano gweni na malonwe. Oli na mbemo baby mpaka na omu. Kumote magwange kuhino omu. Leka nkusuni la gitai. Kuwa omu kwano gweni na kwa basi tai. Nkuitazabu kuwa ngo gweni rai. Esimbi newezi wera siri kuchambu wai. Diva uwo wano kusine muwengu lai. Emidhali gweni rai.